katika hali yake ya kutengenezwa ndani yake aliyekewa pumzi.
Amen.
Amen.
This specific man is special because he bears the image of God.
Huyu mtu ni mtu wa kipekee sana kwa sababu anabeba sura ya Mungu.
Something that all creation does not have and was experiencing for the first time.
Ni kitu ambacho uumbaji wote wa Mungu havikupata hiyo nafasi ya kubeba muonekano wa Mungu.
We see in this order how God wants to commune with a human being.
Tunaona katika mtiririko huo wa uumbaji Mungu alitaka kuwa na mahusiano na binadamu.
He was not satisfied to just be a God that is out there in the heavens and unseen here.
Mungu hakuridhika tu kuwa Mungu ambaye yuko tu mbinguni na hayupo katika mazingira haya ya binadamu.
But then he created somewhat of an interface.
Akatengeneza kileo sura.
Mm-hmm. Amen. Amen.
Kiole sura.
An interface so that there is someone who can touch heavens and still touch earth.
Kiole sura ili apatikane mtu anayeweza kushika mbingu na bado akiwa hapa duniani.
Amen.
Amen.
So this human being is made quite special.
Kwa hiyo huyu binadamu ametengenezwa kwa namna ya kipekee.
And we are seeing that even in his journey he does not know what it means to be separated from the Father.
Na tunaona katika hali ya kipekee hata katika safari yake alikuwa hawezi kuishi akiwa ametengana na Baba.
Because this human is then a governor who also communes with God.
Kwa sababu huyu kiumbe pia ni mtawala ambaye ana mahusiano na Mungu.
Something that all of creation doesn't get the luxury to.
Kitu ambacho uumbaji wote wa Mungu hawana hiyo nafasi.
Amen.
Amen.
But this human being does.
Lakini huyu mtu ana hiyo nafasi.
We see how this human being in communing with God.
Tunaona huyu mwanadamu katika hali ya kuhusiana na Mungu.
There's a specialness in the things that he would say.
Kuna upekee katika kila kitu alichokuwa nakisema.
Amen.
Amen.
Because animals will moo, they will bark, they will do all sorts of sounds.
Kwa sababu tunaona wanyama wanatembea, wanabweka na wanaruka.
But their sound was not one of creating or governing.
Lakini sauti za hao wanyama hazikuwa sauti za kutengeneza wala kutawala.
Yet this human being that God created, placed in the garden.
Lakini huyu kiumbe ambaye Mungu amemtengeneza na kumweka kwenye bustani
was given a breath in order for him to then speak and govern.
Alipewa pumzi ili aweze kumiliki na kutawala.
Amen.
Amen.
Freely they could hear from God.
Kwa uhuru waliweza kusikia kwa Mungu.
And so there really was no gap between him and God.
Hakukuwa na utenganisho kati ya huyu mwanadamu na Mungu.
Amen.
Amen.
So the problem now comes.
Tatizo sasa linakuja.
That this human being that is freely given all things.
Huyu mwanadamu aliyepewa mambo yote kwa ubure
is met with a challenge in the garden.
Anakutana na changamoto katika hiyo bustani.
Amen.
Amen.
And it is a challenge that challenges their image.
Anapata changamoto inayoenda kugusa muonekano wake.
We see in the garden how men then decided to We see in the garden how men then decided to then divert their strength.
Tunaona kwenye bustani mwanadamu anaamua kuchukua njia nyingine.
And give their ear to something else.
Na kutega sikio lao kwa kitu kingine.
Amen.
Amen.
It's a special place because all of a sudden confusion sets in.
Ni kitu cha kipekee kwa sababu kwa namna ya kipekee tunaona mganganyiko unaingia kwenye bustani.
Amen.
Amen.
Now we dealt with firstly saying that God is still speaking even today.
Tulianza kwa kusema hata sasa Mungu anazungumza.
And recognizing that there's different kinds of hearing.
Na tukaonyesha kuna aina tofauti za kusikia.
Then understanding that when Eve was hearing of the serpent,
na tukaelewa pale ambapo Adamu alipokuwa anamsikia shetani,
it was not just a activity of hearing sounds and doing nothing with it.
Haikuwa tu kusikia sauti na kutokufanya kitu kuhusu hizo sauti.
But it was a trading floor that was going on in that moment.
Lakini ulikuwa ni mtiririko uliokuwa unaendelea katika ule wakati.
And the trading floor was that she was taking something, obeying that thing and giving birth to it.
Mtiririko ulikuwa mwanadamu anapokea kitu, ana
and so taking something, incubating it and giving birth to it.
Anapokea kitu and then anakiatamia alafu anakizalisha.
Amen.
Amen.
Eve shamad the wrong word.
Eve alisikia neno ambalo sio sahihi.
Shamad the wrong word.
Alisikia neno ambalo sio sahihi.
The activity that says to hear is to obey.
Ule mchakato ambao ulisema kusikia ni kufanya, ni kutii.
And now we see from this analogy that there was a trading of the image that Eve had.
Katika huo mtiririko tunaona kulikuwa kuna mbadilishano wa muonekano wa Eve aliyokuwa nao mwanzoni.
And then allowing corruption to take place.
Na akaruhusu uchakachuzi kutokea.
Amen.
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 It was such a deep corruption in men.
Ulikuwa ni uchakachuzi mkuu,
that it disconnected him from the heavens.
Paka ukamtenganisha huyu mwanadamu na mbingu.
The same voice that could come in the cool of the day and commune with him,
hile sauti ambayo ilikuwa inakuja jioni na kuzungumza na yeye,
is the same voice he became disconnected to.
Ndio hiyo hiyo sauti ambayo alitenganishwa nayo.
Amen.
Amen.
And in him becoming disconnected to that voice,
na alipotenganishwa na hiyo sauti,
we are seeing now a infiltration in the earth of corruption. A manifestation.
Kwa kutenganishwa na ile sauti ndipo tulipoanza kuona matokeo ya uharibifu katika bustani.
Amen.
Amen.
Because all of a sudden the image has been attacked.
Kwa sababu ghafla kileo sura kilipata changamoto.
Amen. But just because there was that disconnection,
lakini just because
there was a disconnection, a disconnection,
yapo tu kulitokea huo utenganishi,
it does not mean that God stopped talking.
Haikumaanisha Mungu aliacha kuzungumza.
Amen.
Amen.
And so we're seeing a build up here of how God then starts a process where he wants to commune with man.
Tunaona sasa hapa mchakato Mungu anaanza kutafuta namna ya kutengeneza tena na huyu mwanadamu.
Amen.
Amen.
So he now starts introducing prophet or prophetic voices.
Sasa tunaona Mungu anaanza kuanzisha huduma ya kinabii na manabii.
Where a man then would hear the voice of God.
Ambapo binadamu sasa atasikia sauti ya Mungu.
And be commissioned with the power thereof.
Na ataanza
sent.
Atatumwa na Mungu.
Amen.
Amen.
We are seeing here that God had a pathway to still commune with man.
Tunaona hapa Mungu bado alikuwa ana njia ya kuwasiliana na mtu.
Amen.
Amen.
We then see the scriptural foundation when it comes to speaking on behalf of God.
Halafu tunaona neno la msingi katika hili swala la kuongea kwa niaba ya Mungu.
Amen. We go into what it takes to actually then be able to speak on behalf of God.
Tukafika sehemu ambayo ilielezea ni kitu gani kinahitajika ili uweze kuzungumza kwa niaba ya Mungu.
We realize from here that God is actually looking to empty a vessel out.
Tukaona na tukatambua kwamba Mungu anatafuta jinsi gani ya ku kisafisha,
because he cannot share the same womb with the serpent.
Kwa sababu hawezi kutumia tumbo moja na muovu.
We learn that God wants to SOD sod.
Tunaona Mungu alitaka
SOD sod. It's a Hebrew word.
Oh. Tunaona Mungu alitaka kufanya hili neno la Kihebrew sod.
Amen. And that means he wants to take counsel with this man.
Na ikimaanisha alitaka kupata ushauri pamoja na huyu mtu.
Amen.
Amen.
He starts then a process of how to then gather this man and take counsel.
Akaanza mchakato wa jinsi gani anaweza kusanya hawa watu na kuzungumza nao.
We learning through this word that God is not just looking to merely scatter words haphazardly or rough.
Tukaona Mungu hayuko kwenye biashara ya kusambaza tu maneno bila mpangilio.
But he wants to gain a confidential conversation with someone who can bring his order here on earth.
Lakini tumeonyeshwa kwamba Mungu anataka apate mtu ambaye anaweza kuwasiliana naye ili aweze kuleta utaratibu mtiririko hapa duniani.
So God wants counsel with man.
Mungu anataka mashauri, kufanya mashauri na watu.
Amen. And in this counsel he starts the process of how to then restore this man.
Na katika hayo mashauri Mungu alianza kufanya utaratibu jinsi gani anaweza kumrudisha tena huyu mtu katika hali yake ya mwanzo.
Amen.
Amen.
We see that he goes through the process of first the man must be emptied out.
Tukaona mwanzo kabisa inabidi huyu mtu empty out.
To be emptied out.
Huyu mtu inabidi awe mtupu kabisa ndani mwake.
Amen. So that another word, spoken word, can be replaced inside of man.
Akisha kuwa mtupu ili neno lingine lije likae ndani yake.
And like we see, this word is not just merely haphazard words.
Na kama tulivyoona hilo neno sio tu neno la kawaida.
But God is looking to govern in man.
Lakini ni neno ambalo Mungu analitazamia kuja kuongoza watu.
He's looking to bring authority in man.
Anatafuta kuleta madaraka katika watu.
Amen.
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 In God setting this order,
katika Mungu kutengeneza huu mtiririko,
we see how there is purpose and intention in his words.
Tuliona ni jinsi gani Mungu anakusudi na maneno yake, katika maneno yake.
Mm-hmm. We go through the purpose, we go through the function of a prophetic vessel.
Tulipitia kusudi na kazi ya neno la kinabii.
That we see how when God has emptied out a man and given him his word.
Tukaona Mungu akimfanya mtu kuwa mtupu ndani na kumpa neno lake.
All of a sudden, there is an interface that God is able to create here on earth with man.
Ghafla tutaona Mungu, tukaona Mungu alivyoweza kuleta kile sura hapa duniani kwa ajili yake mbinguni.
Amen. Amen. A voice then arises from earth.
Sauti ikatoka kutoka duniani.
A voice then arises from earth.
Sauti ikatoka kutoka duniani.
We see that how God then functions from here. He uses this man to be able to start to create pathways with those who are somewhat shut out from the presence.
Tukaona jinsi gani Mungu alitumia hawa manabii kuweza kuwasiliana na wale ambao walitengwa na
presence.
Uwepo wake.
I want us to go to Amos chapter 3 verse 7.
Nataka tuende katika kitabu cha Amos sura ya 3 mstari wa 7. Mm-hmm. Amos,
yeah, it says, surely the Lord does nothing unless he reveals his secret counsel to his servants, the prophets.
Amos 3:7 inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake.
Amen.
Amen.
So we are seeing that the mind of God is then downloading into this vessel.
Hapa tunaona mtazamo wa Mungu unashushwa katika huyu nabii,
and it starts to create a government.
Na unaanza kutengeneza serikali.
Amen.
Amen.
When God began to speak to Abraham,
Mungu alipoanza kuongea na Abraham,
he had to remove Abraham from where he was.
Ilibidi aanze kumtoa Abraham pale alipokuwepo.
Starting then a system of emptying out Abraham from all that he had from his father's house.
Akaanza mchakato wa kumfanya utupu Abraham katika yale yote aliyokuwa nayo na aliyokuwa nayo.
And then putting Abraham in a position where he could give him a covenant.
Na akamfikisha Abraham katika nafasi ambayo angeweza kumpa agano lake.
A covenant, agreement in order for men to be able to partner with God concerning the things here on earth.
Agano na makubaliano ambayo yataweza kumsaidia Mungu kuja kushirikiana na mwanadamu hapa duniani.
Amen.
Amen.
And we see how this voice is then commissioned to protect the covenant.
Na tunaona hii sauti ilitumwa ili ije kulinda hilo agano.
Amen.
Amen.
We go through our lesson here.
Tukaenda chini kwenye hili darasa letu.
And we see that the purposes of this voice is in order for us to then institute the word of God in man.
Na tukaona kusudi la hizi sauti za kinabii ni kwa ajili ya kusimamisha kusudi la Mungu katika maisha ya watu.
And to then institute the voice of God in creation.
Na kusimamisha sauti ya Mungu katika uumbaji wake.
Amen.
Amen.
Learning how to speak for God.
Kujifunza jinsi ya kuzungumza kwa niaba ya Mungu.
God had to take Abraham through a different fathering system.
Mungu ilibidi amchukue Abraham katika mtiririko mwingine wa tofauti wa kibaba.
Because all of a sudden he has to be the one to bear the voice of a different one.
Kwa sababu ghafla Abraham ilibidi awe wa kwanza aweze kushika kubeba lile sauti na lile neno la Mungu.
Amen.
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 We are introduced to this fathering principle that God says is so particular in terms of speaking on his behalf.
Tumefundishwa katika huu mtiririko wa kibaba ambao Mungu alimfundisha Abraham.
Because all of a sudden the one in whom he takes counsel in.
Kwa sababu ghafla tunaona Mungu katika wale ambao anafanya nao mashauri
must be completely submitted in order for him to speak as God speaks.
Lazima wawe wamejinyenyekeza submitted
to speak as God speaks.
Ili waweze kuzungumza kama Mungu anavyozungumza.
Amen.
Amen.
We see that there is no fruit that comes without submission.
Tukaona hakuna tunda linalozaliwa bila kujinyenyekesha.
Back to the principle of to hear is to obey.
Tunarudi kule mwanzo kwenye darasa letu la kusikia ni kutii.
Amen.
Amen.
So God in revealing this,
Mungu ametufunulia hili,
builds up a people.
Ili kutengeneza watu,
builds up a nation,
ili atengeneze mataifa,
and uses this specific voice to protect the covenant.
Na anatumia sauti hii ya kinabii ili aweze kulinda agano.
Amen.
Amen.
Now let's look at how then we evaluate these words that a prophet or prophetic voice will receive.
Sasa naomba tuangalie jinsi gani unaweza ukachanganua hizi sauti za kinabii.
We see that this prophetic voice has to be completely submitted under the word.
Tunaona hizi sauti za kinabii ni lazima ziwe zimejinyenyekesha katika neno la Mungu.
Amen.
Amen.
Because all of the word of God or what is spoken needs to be tested according to the word.
Kwa sababu maneno yote ya kinabii ni lazima yajaribiwe kwa chini ya neno la Mungu.
We learn how God does not contradict himself in scripture.
Tunaona Mungu hajichanganyi katika andiko lake.
And that in order for this prophetic voice to be used, they have to be submitted in the word.
Na ili haya maneno ya kinabii yaweze kutumika, ni lazima yawe yako chini ya neno la Mungu.
And that this word needs to start taking form and root within them.
Na hili neno linabidi lichukue nafasi na kutengeneza sura yake ndani ya hao manabii.
Emptying them out.
Iwaweke watupu ndani mwao.
So that there is power in that voice.
Ili ipatikane nguvu katika hiyo sauti.
Amen.
Amen.
The function of the prophet.
Kazi za nabii.
The function of the prophet.
Kazi za nabii.
We spoke on Elijah.
Tulizungumza kuhusu Elijah.
And we really uncovered how it is that this man was used to protect a covenant.
Na tukagundua ni jinsi gani Elijah alitumika kulinda agano.
Amen.
Amen.
That there had to be a testing of the word that was in the atmosphere.
Kulitakiwa kufanyikwe kwa majaribio ya lile neno lililotolewa.
And he had to resist corruption.
Na alikataa uchakachuaji.
We are seeing even from this analogy.
Na tunaona katika huu mtiririko.
That this man had to be submitted completely to the voice of God.
Huyu mtumishi, tumeona huyu mtumishi ilimbidi alazimike kunyenyekea moja kwa moja kwenye neno la Mungu.
Mm-hmm. In order for him not to just do according to his own principles.
Ili asifanye tu kulingana na matakwa yake.
That even as he had set out the law to a king of the land. He set out the law to the king of the land. He set out a law.
Ili ambapo anapoweka sheria na utaratibu kwenye nchi.
Regarding the rain.
Kuhusu mvua.
That men were still trying to find a way to corrupt themselves to create without God.
Watu bado waliendelea kutafuta njia mbadala ya kufanya bila bila kufanya njia ile ya Mungu.
There's a contention that is continuously happening. A fight.
Kuna mkinzano ambao ulikuwa unafanyika.
Amen. That the two voices can exist simultaneously. Prophetic voices can exist simultaneously, same time.
Sauti mbili za kinabii zinaweza zikakaa kwa wakati mmoja.
A voice that is completely surrendered to God.
Sauti ambayo imejinyenyekea kabisa kwa Mungu.
And another voice that is not.
Na sauti ambayo haijajinyenyekeza kabisa kwa Mungu.
Amen.
Amen.
And we see how when God restores the process.
Na tunaona pale ambapo Mungu alirudisha mchakato.
He completely defeats logic in the miracle that Elijah institutes.
Alifuta kabisa logic. Alifuta kabisa mantiki ya kibinadamu katika ule muujiza aliofanya.
And in doing all of this, he is setting a principle to say that the voice of God shall triumph over any other prophetic voice.
Na katika kufanya hilo, Mungu alithibitisha kwa uhakika kwamba sauti ya kinabii ya Mungu itasimama kuliko sauti nyingine yoyote.
That though there may be many voices and many bodies that can capture things in the spirit or see in the spirit.
Japo kutakuwa kuna sauti nyingi ambazo zipo kiroho na zikakamata vitu katika roho.
It is not enough to just be able to see in the spirit.
Haitoshi tu kuweza kuona katika roho.
But there has to be the power that goes out with the word.
Inabidi iwepo nguvu inayoendana na lile neno.
So the same prophetic voices that were chanting and cutting themselves to say that they will call the rain.
Zile sauti za kiroho nyingine ambazo zilikuwa zinasema na kujikata kwamba zitashusha mvua.
Genuine prophets.
Ni manabii wa kweli.
Of the devil.
Wa shetani.
Were not able to institute the power therefore against the word of God.
Vilishindwa kuleta nguvu ambayo ingepambana na lile neno la nabii wa Mungu.
A principle showing us that word was government.
Hii kanuni inaonyesha kwamba neno la Mungu lilikuwa lina nguvu.
Amen.
Amen.
A government that could not be overturned.
Utawala ambao ulikuwa uwezi kufinduliwa.
Amen.
Amen.
But Elijah then comes in to prove that this is the true God.
Lakini Elijah alikuja kuthibitisha kwamba huyu ni Mungu wa ukweli.
Because when he comes into the scene,
kwa sababu yeye alipokuja,
and he says, please make the logs to be wet.
Naomba mfanye hii sehemu iloane.
So that there is no place for man in this equation.
Ili katika huu mchakato kusiwe kuna nafasi ya kibinadamu.
Man can then understand the power of the words of God, that it is governmental in nature.
Ili watu waweze kuelewa kuna nguvu katika neno la Mungu linalokinzana na unature.
Governmental in nature.
Yes, neno la Mungu lina asili ya utawala.
So we start to dismiss this thing of prophetic words for show.
Ikaanza kufuta lile swala la neno la kinabii ni kwa ajili ya kufanya maonyesho.
But to speak on behalf of God,
bali kuzungumza kwa niaba ya Mungu,
is to speak governmental.
Ni kuongea kiutawala.
Is to speak order.
Kuongea mtiririko.
Amen.
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 So this eradicates us from all of this show that we are seeing about the prophetic and people rolling.
Hii inatuonyesha kwamba inatenganisha haya mambo tunayoyaona ya show.
That was
kujionyesha watu wanaanguka na kuzunguka.
Aha. That was never the point.
Hilo halikuwa kusudi.
That was never the point.
Hilo halikuwa kusudi.
But God wanted counsel with men again.
Mungu anataka mashauri na mtu tena.
So that they can create and govern together.
Ili waweze kutengeneza na kutawala kwa pamoja.
Amen.
Amen.
And so we see that in us having this governmental authority.
Tunaona hapa kwa inaonyesha jinsi gani sisi tunaweza tukapata madaraka na utawala.
There has to be an intimate fellowship with the word.
Ni lazima itokee mahusiano ya karibu pamoja na neno.
Amen.
Amen.
I want us to turn our Bibles to Joel chapter 2.
Naomba tufungue Biblia zetu kitabu cha Yohana mstari sura
Joel.
Joel. Oh, yeah. Sorry. Joel
chapter 2 verse 28.
Sura ya pili mstari wa 28.
Amen.
Amen.
And we are seeing here that it says, I will pour out my spirit on all flesh. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams.
Na tunaona hapa imeandikwa hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataona ndoto, wataota ndoto na vijana wenu wataona maono.
Amen.
Amen.
We are still on just the governmental of the prophetic.
Bado tupo kwenye utawala, serikali ya kinabii.
That the only way we then work on not corrupting ourselves.
Njia pekee ya kufanya kazi bila kujichakachua wenyewe.
Because we know that the spiritual realm is available to all.
Kwa sababu tunajua ulimwengu wa roho upo kwa ajili yetu wote.
And that we are learning that we can all hear from God.
Na tumejifunza kwamba kila mmoja wetu anaweza kusikia kutoka kwa Mungu.
But the difference is being able to commune closely with the word.
Lakini tofauti inakuja inaonyesha pale ni jinsi gani mtu anaweza aka shirikiana na neno kwa ukaribu.
Because though the spirit might be poured out on all,
yapo roho wa Bwana anaweza kamiminwa kwetu wote,
it does not separate us from the era of hearing.
Haitutenganishi sisi kwenye yale makosa ya kusikia.
Meaning,
namaanisha
that we can hear but not hear correctly.
Tunaweza tukasikia lakini tusisikie kwa usahihi.
And that the governing thing will be how close and intimate we are with the word.
Na cha kutawala governing thing. Cha kutawala zaidi ni itawezekana pale ambapo mtu atakuwa na ukaribu zaidi na neno.
Amen.
Amen.
We know that there's the voice of the flesh.
Tunajua kuna sauti ya kimwili.
The voice of your spirit.
Sauti ya roho yako.
Sorry, the voice of your soul.
Samani, sauti ya nafsi yako.
And then the voice of God.
Alafu kuna sauti ya Mungu.
Amen.
Amen.
And only in communing with the word of God.
Na
only to commune with the word of God.
Only
with communing, sitting, taking counsel.
Tunaona pale ambapo unakaa na neno la Mungu,
that we can be able to closely examine.
Hapo ndipo utaweza kuangalia kwa ukaribu.
Because it is there at that place that God is asking for us to closely separate.
So ni pale ambapo unakuwa karibu na neno, ndipo Mungu anapokuonyesha jinsi gani unaweza kutenganisha hizo sauti.
Yes, the Spirit might be poured out on all.
Ndiyo, roho anaweza kamiminwa kwetu wote.
But there is a maturity in understanding where God is taking us.
Lakini kuna ukomavu, ukuaji wa kujua ni jinsi gani, ni wapi Mungu anatupeleka.
I want to take us now to the New Testament.
Nataka tuende kwenye agano jipya.
God is building up his church.
Mungu anatengeneza kanisa lake.
Amen.
Amen.
It might not have been clear in the Old Testament.
Inaweza isiwe kwa wazi sana katika agano la kale.
But if we had to move and understand how, why God is speaking.
Lakini kama inabidi tuelewe kwa nini Mungu anaongea.
We need to understand that God is building up a people.
Inabidi tuelewe kwamba Mungu anatengeneza watu wake.
Amen.
Amen.
And in him building up these people,
na katika yeye kutengeneza hao watu,
there is a wisdom about building.
Kuna hekima katika kujenga.
Amen.
Amen.
And that the prophetic voice, as powerful as it is,
na sauti ya kinabii na nguvu zake zote,
it is only but a powerful instrument alongside the other ministries in order to build the image of God in people.
Nayo inatumika pamoja na huduma nyingine zilizokuwepo katika kutengeneza sura ya Mungu.
Amen.
Amen.
Let's go to 2 Timothy chapter 4 verse 2.
Twende katika kitabu cha Timotheo wa pili mstari wa 4.
Second Timothy 4:2. Okay. And it says that the prophet will come to, or rather, can we put the whole thing there? In English, sorry. Asante. So it says, preach the word, be ready in season and out of season to convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching.
Lihubiri neno, uwe tayari, wakati ufahao na wakati usiofaa, karipia, kemea, na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho.
That in now building this image of the church.
Hapa tunaona tunatengeneza kileo sura ya kanisa.
Or rather building the church and the image of God in the church.
Tunaona kutengeneza kanisa pamoja na kileo sura ya Mungu katika kanisa.
There has to be the teacher which builds up the doctrine inside of the womb of the church.
Ni lazima kuwe na mwalimu ambaye anatengeneza sura na mfano wa Mungu katika kanisa.
Because this building doesn't happen with just one brick or just bricks and no cement.
Kwa sababu huu ujenzi hautokei tu kwa tofali moja au kwa matofali mengi bila kuwa na cement.
Amen.
Amen.
To the teacher and the prophetic voice.
Alafu tunaona kuna namna ya kipekee tunaiona hapa ya jinsi mwalimu anavyoweza kushirikiana na neno la kinabii katika kufundisha kanisa.
Let's go and page through to 1 Corinthians chapter 14 verse 3.
Naomba tuende katika Wakorinto wa kwanza mstari sura ya 14 mstari wa 3. Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 3.
And it reads, "One who prophesies speaks to men for their edification, their exhortation, and consolation."
Nao unasema, bali yeye ahutubuie, aseme na watu maneno ya kuwajenga, na kuwafariji, na kuwatia moyo.
Amen.
Amen.
That the two need to work together in order to build the image of the church.
Ofisi hizi mbili zinabidi zifanye kazi kwa pamoja ili kutengeneza sura ya Bwana katika kanisa.
Amen.
Amen.
Jesus sends the apostles out to go and find food.
Yesu anawatuma mitume kwenda nje kutafuta chakula.
And in that same time there comes a woman who comes to the well.
Na katika muda huo huo anakuja mwanamke katika kisima.
And we are seeing here a woman coming at an awkward time to the well.
Na tunaona huyu mwanamama anakuja katika muda ambao sio wa kawaida katika kisima.
That they are coming in a time when we can tell that this one is a rejected one in the society.
Anakuja muda ambao tunaweza tukaangalia na tukasema kwamba huyu mwanamama ametengwa na jamii.
So this church, this woman,
kwa hiyo huyu mwanamama
is coming to drink the waters, the word.
Anakuja kunywa maji, neno.
Amen.
Amen.
And we are seeing that there's a hunger within this broken woman.
Na tunaona kuna njaa katika huyu mwanamama.
And we are seeing that she's going to the well in order to replenish that thirst rather.
Na tunaona anaenda katika kisima ili aweze kukata kiu yake.
But the same woman who's drinking from this word, this well,
lakini huyu mwanamama ambaye anakunywa katika hiki kisima,
time and time again drinking from the well,
mara kwa mara anarudi kunywa katika hicho kisima,
is the same woman who is coming day after day to drink from the well.
Ni huyo mwanamama ambaye anakuja siku hadi siku kunywa katika hicho kisima.
And they still go back without power and with shame.
Lakini anarudi tena kwake bila nguvu na aibu.
Amen. So building up the word, building up the word, building up the waters.
Kwa hiyo tunaona kujijenga, kujijenga, kujijenga na kupata kimiminika.
But something is missing.
Lakini kuna kitu ambacho kimekosekana.
Amen.
Amen.
And then we see that Jesus comes into the scene.
Lakini tunaona Yesu anakuja katika hiyo sehemu.
And says, "Woman, can I have some to drink?"
Na kusema mwanamke, naomba maji ninywe.
Amen.
Amen.
This conversation then opens for us a door for us to see the power of the prophetic working with the teachers.
Katika hayo mazungumzo tunaona ni kwa jinsi gani sauti ya kinabii inaweza kuleta nuru katika kanisa lake.
Because God then asks this woman, "Where is your husband?"
Kwa sababu Mungu anamuuliza huyu mama, "Yuko wapi mume wako?"
Amen.
Amen.
I'm glad God did not ask me.
Ninashukuru Mungu hakuniuliza mimi.
The answer would have been very different.
Sauti jibu lingekuwa la kitofauti sana.
I would have missed that blessing. I would have missed that blessing.
Ningekosa hiyo baraka.
What does a husband have to do with water?
Mume anahusiana nini na maji?
Say, are you thirsty or not?
Niambie unataka maji au hautaki.
Amen.
Yeye ndo angemjibu hivyo Mungu.
Pray for me.
Amen. Niombe.
But then God then sets a precedent. He sets a standard.
Tunaona Mungu anaeka kiwango.
Because when he starts to minister and he says, you are correct, you do not have a husband.
Kwa sababu tunaona anaanza kumhudumia kwa kumwambia uko sahihi, hauna mume.
You keep on building and drinking the word.
Unakunywa na
and drinking more of the word.
Na kunywa zaidi neno.
And drinking the word.
Na kunywa zaidi neno.
But you are not married to this word.
Lakini haujaolewa na hilo neno.
Even the five husbands you've had before.
Hata hao wanaume watano uliokuwa nao nyuma.
They are not yours.
Sio wa kwako.
Amen.
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 So she was drinking the word.
Kwa hiyo alikuwa anakunywa neno.
Coming and doing church.
Anakuja kanisani kimazoea.
But there was no power thereof.
Lakini kulikuwa hamna nguvu kabisa.
Amen.
Amen.
Precision was needed in that moment.
Uhakika ulikuwa unahitajika kwa wakati ule.
Amen.
Amen.
Because all of a sudden, the one who is carrying the voice.
Kwa sababu ghafla yule ambaye alikuwa anabeba sauti,
the one who shamas the voice,
yule ambaye alikuwa anasikia sauti,
is standing in front of this woman,
amesimama mbele ya huyu mwanamama,
and is giving her a different exchange,
na anampa
a different exchange, a trade,
anampa nafasi ya kubadilishana naye.
Amen.
Amen.
That leave these waters.
Kwamba acha haya maji.
This, let's just be general about the word.
Hili swala la kuchukulia poa neno.
Just drinking and just drinking generally.
Unakunywa tu neno kikawaida.
But let us go to the meat of the matter.
Twende katika kina cha hilo jambo. Kwa pale alipo.
That though she had the word all along.
Japo alikuwa anasikia neno kwa muda wote huo.
But the prophetic voice. Needed at exactly that time.
Na kuweza kuchanganua kitu gani kinaita.
This church.
Na tunaona hili kanisa
move out from the same place they used to go day after day. Shame.
Lakini bado likiwa lina aibu.
And now they are going out with power.
Lakini kwa sasa anatoka na nguvu.
Because and by that encounter with the prophet Jesus.